abakugu mukulondola ebyenjigiriza mu ggwanga baagala gavumenti yenogere eddagala ebizibu ebiviirako abasomesa mu masomero gaayo okwebulankanya ku mirimu kye bagamba nti ekimu kubireetera abaana mu masomero ga gavumenti okukola obubi mu bigezo ebyakamalirizo. Kiddiridde ekiragiro minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni kye yawa abakulu mu minisitule eno bwe yali afulumya ebyava mu bigezo ebyakamalirizo. Ebyakolebwa abayizi ab'ekibiina ky'omusanvu omwaka oguwedde okutandika okweyambisa enkola ya tekinologiya balondole bulungi abasomesa ab'obulankanya ku mirimu ng'agamba nti singa kino kikolebwa kigenda kuyambako okukkakkanya embeera n'okutereeza ebyenjigiriza mu masomero ag'enjawulo. Wabula Dr. Rose Nassali yaliko omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza nga kati omutesitesi omukulu w'akakiiko akalondola emirimu gy'abalamuzi mu ggwanga aka Judicial Service Commission agambye nti gavumenti erina okutuukiriza ebisuubizo by'ezeekola ewa abasomesa naddala okubongeza emisaala ng'agamba nti kino kigenda kuyamba nnyo okutereeza embeera kubanga bangi beebulankanya ku mirimu ng'entabo eva ku mbeera ya byansimbi ng'ensimbi tebalina ne batandika okuyiiya wano ne wali okunoonya ensimbi eziyinza okubabeezaawo. Dr. Rose Nassali agambye nti abakulu b'amasomero wamu n'abazadde balina okunenyezebwa ku kwebulankanya kw'abasomesa ng'agamba nti bangi tebafuddeeyo okulondoola baana mu masomero gano ag'enjawulo gye basomera bakakasa nti abasomesa babawo ekyo kye bagwanidde okubawa nga nabwe ekyo bonna balina kukwatira wamu okulaba ng'embeera eno eterezebwa. Ye Kirabira Asadu akulira ekibiina ekigatta abatandisi ne bannannyini masomero mu ggwanga ekya National Private Education Institutions Association agambye nti okukozesa obuuma obwa tekinologiya okulondoola abasomesa kyagezesebwako naye ne kizikira mu ngeri etategeerekeka nga nabwe kitagaa nti abasomesa balina kulondoolwa nnyo okukakasa nti basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga batuuka ku masomero mu budde era ne bawa abaana ekyo kye bagwanidde okufuna.